Jimmy Gate again. Oh na 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 na, make it or make it. Ooh, ooh. DMS Music, let go. Kuna watu university, eh. Na wengine wako jobless, eh. Wanashinda wakitafuta, tafuta sponsor. Hawataki kufanya kazi,
yes.
Wanataka life so easy,
hey.
Wanashinda wakitafuta sponsor. Utawapata serena, utawapata sarova, wakiwa wanangocha. Waone kama wanaweza pata sponsor.
Sponsor wa kweli, hautajuta. No, 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 no.